downloaded from chilliswagmusic.com.
Ane mutu ane ni kuzize, aki kulinde ni ferire. Ane mutu ane ni kuzize, nenli mukuli na famu mbeta. Nenzi down, nensi nana koya kulivasi tujo. Nenzi down, kona msani ukikulila farejo. Potela studio na kona nem sauti lipinazaka kwa maredio na mafanzi baka minda mafanzi baka pale benisile kwa ule ule ni bona.
Retmo is back.
Pale benisile kwa ule ule ni bona.
Retmo is back.
Kimbo, kimwari, kimbo, kimwari, kimbo, kimwari, kimbo.
Kupotela spatela nani makula noneluka ndia nisiziva nenza hutu na upilo nikudiva kono nenziva nkakutia ntosivini sasichava kiswa neloktava mafans kwa chawa lipina za mapawa ey mulitelele kwa lipina za mameaning zalitalo sonotizani za masetting mulitelele kwa lipina fazeti ya vusa guess who is back miviri itoka tulua
mafansiva
national top 3 Exmo is back.
Retmo is back.
Pale beni sile kwa ule ule ni bona.
Retmo is back.
Kimbo, kimwari, kimbo, kimwari, kimbo, kimwari, kimbo, kimwari. Natane
kule la fela.
Retmo is back.
Vatu wakane imakulano.
Retmo is back.
Hakuna kufela ni teni.
Retmo is back.
Hanina kufela ni teni.
Retmo is back.
Jasika my people amu baki. Kaya kakuchiswa kekanya mwide maraki. Yari pressure ya kucha nika bedi. No temu ya kucha ya koma piti. Jasika ino awandapona. My enemies ukua ikona. 2026 kono njizani siye. Kumashoza kuo njiseke siye. Yari video flag kono ya nyamuka. Mama jelasi baswawa vanyanuka. Mambunga matonga musirizye. Jasika tulimba mbulizye.
Mafansiva.
Retmo is back.
Vatu wakane imakulano.
Retmo is back.
boy, Mr. Shuka, Chasa Stelele, Momba Kasima, Rex B, Munye Naka, Mani Kenti Kigani, Commando, Pezulu, aka Taitasi, Toxi, Elvidation, Yubati Mokatawa, Mr. Makumbucha, Best.
Kaukei laiti
Muyunda Bangweze George General Dillas Nakubona Kalamoja General Mulovezi Kizancha Man Tavela kutavisa batavela Selweza falu batakut Tataula matata Yadiangarisa shawa Kizancha Neri Makulano I'm back again, more ni mwale Rex, mulwa na komando Tejas, nakuwona mwenye na see you Just get, mwana katini
Downloaded from chilliswagmusic.com